bola nje noma ningakhuluma nithi ningaye mina ngiyamuthanda udale wami yabola nje noma ningakhuluma nithi ningaye kumila ngiyazifela udale wami awubonani mayemdala kumila ngiyamuthanda udale wami
Come on, follow me like you're my.